tshulela moya o tshulela moya dipilo tse batang ntate tshulela moya tshulela moya A go to Zetentat. A go to Zetentat. Ramaseli Tusa, Tusa. Tulela moya.
Cantar.